again. Don't you give up on love. Sa mumenso de moneko wa mwenso be Ekse kulenga kapite moka konto ke Nyaga jinu mutimanga kwa kongo te Chilo lete saka mika be are you okay Ili ngingole mfukuta la lilo wila kokolo kwa sika mafone konga ya lila Nye chilengo chapitula zengu vali ya chika kulenga kumutimo vike kwa mabaru ya Biko zishite mko chiseli nginga wanaka Bana pelo limona kwa tiwa chapajuma koko chena chisokolo kapaka pichibe mpaka Nga chesu wala sungidu mubili na chilaka Of course wapita mufi ya lekana bali The single lengo kutuwa mdo kuitana Another man's poison, another man's meat Uchilu muka sana kutufwa lichula puri
Mwako wabutika Mwalinga walema Lomba chikundi chako chipwela chopi misa Now what day Let me be the one to show to show All over again Leka diku lange mami The you kill us again Sonsi saka lezi sale panja Mwela jimange panja Wanna be your lover and your friend Show you you kill us again Sonsi saka lezi sale panja Mwela jimange panja Wanna be your lover Don't you give up on love.
Chai na moka asubuhi na mapema nimenao usoni sina hata wakuniita dada kisa mimi bachela tu naondoka mara nasahau kupiga mswaki nikaomba maji kwenye kigombe kwa jirani mswaki wangu ni kidole tu hiyo ni safari ya kwenda mjini hatua 100 hivi mara huyu ni demo mzuri ukimwangalia mwenyewe kupagawa utapata kizunguzungu lakini usianguke nikifikiria ndio wakuleta ndani ya nyumba tu alafu tena nikifikiria maisha peke yangu kama bachelor tu na rafiki zangu wenye wake wanatanua na wake zao tu bye tu
natamani nitwa dade na mtoto wangu junior mke wangu nyumbani bendaga kuitwa dade natamani kuitwa dade na mke wangu nyumbani
natoka kazini namna excuse me mzee napate wa mkononi huku nafikiria watoto nyumbani kufika tu kajunia kanaita na kanei pia kanaita mara wamepokea paseo mimi nikielewa napenda kucheza na watoto wangu huku mke wangu amechemka na mpishi ikiwa weekend natanua mjini hivi na familia yangu watoto wangu na mke wangu kitoto kinaita na kingine kinaita
na mtoto wangu junior mke wangu nyumbani bendaga kuitwa dade natamani kuitwa dade na mke wangu nyumbani
niko na mzungu ndani ya Mercedes Benz convertible hiyo tunakula nchi mara mademu amesimama pembeni mwa barabara tukasimama mzungu kuchanganyikiwa kwenye African baby ndani ya skate tight bila ya kujua kumbe upande mwingine wa kuwepo polisi walisema kwa mzungu wakatisogolea unataka kulala ndani ya seli why are you stopping man in the highway. Kata kitu kidogo, haraka haraka kikata kitu kidogo. Kwa polisi tunaondoka, kumbe zile hela tulizo tuwa kwa polisi na mtazi. Na wale mademu, kila mtu akapata cha kwake. Wakiendelea kupegewe, mjini wenye magari. Ndiyo maisha ya mjini na vyo kwenda.
Na tamani kitu atade, na mtoto wangu junior, muke wangu nyumbane. Bendaka kuitwa dade, tamani kuitwa dade, na muke wangu nyumbane. Kuitwa dade, mtoto wangu junior, muke wangu nyumbane. Bendaka kuitwa dade, tamani kuitwa dade, na muke wangu nyumbane.
Yeah.
I'm ready to be in the building tonight. Yeah. I break you light. In any niche, my guy. I don't stress, nearly ever high. Vacation, nearly good to pass. Who do want to be the chase? From a mini page. We are sunny, my hala, but you always sunny, yes. Nearly not bound, but in those alleges. So many days, it's cool, so many days. Yes. Umuntu kumtamba kwa TV muntu wene sama nilipilila school fees. For seasons, unga tupake for busy. TNV, my phone's ever busy. There's a high chance you'll be chased by dogs and miss. More talk nowadays doesn't bother me. Inesh papa jaka muntu. Nina receive a invitation, you can be on a kuntu. Kale,
kale na leka.
Kale, kale.
Sabu dosa no muntu me. Kale na leka. Deti inkwa dizana.
Better than you.